uthanda ngokuzula phaphandle ubhizi uyajola ujola no-ethe nothanda xa ndimboni ninani yamhloba ukuba kokwabo inaba luhlaza kanti amanda uyazibuza kutheni uthixo engeva owakho umthandazo ufuna ucula ubethwa luvalo ufuna ucula ahambe kule ndawo ufuna ucula avibe ngubawo thina singavibe esakhe isikhalo ufuna ucula ubethwa luvalo ufuna ucula ahambe kule ndawo ufuna ucula avibe ngubanda thina singavibe esakhe isikhalo kwabu ujona nabantu abadala ndibona nabo ke phaa ecubana phama kokwabo kodwa kancibanga batata babantu bamphusha amathanga hamba neetshomi ezingalunganga sikarela imali cause akafundanga nala mapresa amnika ingculaza uzongathini ungafuni uzibulala cela ungakhali ungalibali uthixo khona sazakulibali thandaza qho ndithe nobawo ngaxesha lonke ukunika uthanda cela ungakhali ungalibali uthixo khona sazakulibali thandaza qho ndithe nobawo ngaxesha lonke ukunika uthanda
khawulezisa khawulezisa bawo khawulezisa khawulezisa bawo ndingoyisa ndingoyiswa bawo ndingoyisa ndingoyiswa
Kunzima phandle, phandle kunzima. Awunokwazi, kwazi uba weak. Yiba nesibindi, sikara sinzima. Bomu